Tú una aleta fuego.
Put your hands in the air.
Hands up.
All my bros to show me you don't care. Put your hands in the air.
Hands up.
For some reason, guide ya now, girl. Nishapitia hayo yote hakuna jipya chini ya ardhi. Love yours, hapo ndo mwisho wa mapose. Do not lose, don't prove when you lose. Paka pumzi ya mwisho sikubali hayo maupuzi. Kila panapo jusu, ndo changamoto. Unguza mpaka waseme when you go so. All school, new school, more school, nanda school, no school, utahenya full. Na utapigishwa sana deki, bakuli, paka na maziwa. Utatua sana sifuri, hangaika na santuri, unambulia vipuli. Hela ni wa watu ni hela, panga mipango uzeni sompela mpe hela. Na shanga wakishanga mikuva mbera. Na ukika ukini waza ushaunga tela. Wakumwache kijiti hamna simuoni. Anetaka kupona kiti hamna simuoni. Mtani kumeja toto wakade mtempted to touch. Na wakitaka mali sioni cheche kujisearch.
Turn it up, tuna set it roof on fire, yeah. Turn it up, somebody walk up higher, yeah. Burn it up, let us set the roof on fire, yeah. Burn it up, watch your body, watch your fire, yeah.
Mana wengi ushia kujaja. Wako mini pako fanyi nge kwa swes juu nge kwaji. Na soji funzo fanana na soji. Wa kukaririsha bongo tofauti sana na kutanu. Atok shimoni kwa kuchimba zaidi chini. Unatana jia uyoni basta shindo kuishi mjini. Kitabu cha maisha kinaza na Adam na Eva. Bustanini bila kuwa life kinaisha na ufunuko kuwa. Haina pango kando wala mchepuko kwa kwa so rasmi. Kuleta mambo kundekia vicho na kuwa nipate mi. Imani ndio imefanya tulete neno mlipate. Imani ndio hufanya daktari wa meno asingate. Kio hizi jotu za kuitua mitagi zani wengi azwa pusi. Amane buwana inanya amani ni neno tunani ya kamusi. Ndo nyingi zinavujika kusababu tunaishi kihuni. Mki anabudu pesa lafu buwana hana tasumi. Au labda buwana ana pesa ila hana uhuru wa kichumi. Au labda mama ana pesa buwana teseka haimumi. So kila kumbu kumbu zna steki uzito fani. Ingine kama kundu uneza jihisi unatundu kichwani. Mwanamke mbeje sao busla kwanza pua na nani. Amiza binti kicheche mjui boyfriend wa kwanza nani.
Burn it up, tuna set the roof on fire, yeah. Burn it up.